It's Bob Meneke.
Oh, no, no, no. Well, it's always somebody, yeah. Utamu wa Coca-Cola kaongeza sukari. Sugar cane. Mapenzi uroda kalambisha na asali. Sugar cane. Kuna kabinti kana niburuga sana. Leo nataka niwambie, akili yangu naiburuzaga kinyama. Leo nataka niwambie, akinuna kama amecheka, yani uzuri wake sio ni mpinzani. Wendo nafanana mimi
never kuamini, wanithamini, penda sana wewe. Baba unanitosha, unanikosha, kosha. Unanchanganya mwenzio, kama ndoto ulivyo nichota maji. Umaji ni misama, kikukwepa so rahisi. Barabarani umenifanya hata pipipi. Kwangu misizi siki gome mali yako wewe. Yakinuna kama mecheka, yani uzuri wa